Exclusive from twinjams.com.
Kichwa kina mambo mengi la upendo wako baro na uwona. Nikifumba macho baro na kuwona. How beautiful you are, baby. Basi napenda unavyonidekeza, baby. Nikikosea unigombeza unanielekeza, baby. Mwenzako napenda unavyonidekeza, darling. Nikikosea unigombeza unanielekeza, baby. Kama siyo mtu wako wewe, utulivu mimi upata wapi? Kama siyo moyo wako wewe, baby, upendo nautoa wapi? Kama siyo
nakusa tena sio wangu, kama sio mali yangu, oh, msiri wangu. Kama ndo kwanza na munda, ameridhia shida zangu. Na iki kidogo changu, kikubwa cha barabu. Tukikosa wali atadonda. Asapora nikuambie, hakuna neni jua mie. Kama ambavyo baby, vile unavyo baby. Basi napenda unavyonidekeza, baby. Nikikosea unigombeza unanielekeza, baby.
Mwenzako napenda unavyonidekeza, darling. Nikikosea unigombeza unanielekeza, baby.
Kama siyo utu wako wewe, utulivu pata wapi? Na kama siyo moyo wako wewe, upendo ningetoa wapi? Na kama siyo
Sikonde boy call me number one, call the music for why yeah. Oh why
from painjams.com.